DJ Trice.
Kwa hii game mindo uchezanga malali na kuta solo nye mkikujanga wanane wanane.
Adigata.
Bazo. Mi ufanya biz na mabazo. Bazo.
Zibisha nangi squeeze niko busy.
Zime panda zime reporti niko jab.
DJ Tez.
Zizi.
Kitkino wane, wadi uru.
Yes.
Wabebe.
Kalale. Ati nini kalale. Hey. Kalale.
Ini lazmo tamat kwa kalenda. Ya mamasta majima bazenga. Pia kafala na beef la kalenga. Na kakawa mivunja agenda. Lazmo tamat kwa kalenda. Ya mamasta majima. Ini lazmo tamat kwa kalenda. Ya mamasta majima bazenga. Pia kafala na beef na kalenga. Na kakawa mivunja agenda. Sibisha nangi squeezy niko busy.
It's the wild Willis.
Basu.
Mambo, get in the water.
Kalale. Ati nini kalale. Kalale.
Ini lazmo tamat kwa kalenda. Ya mamasta majima bazenga. Pia kafala na beef na kalenga. Na kakawa mivunja agenda. Sibisha nangi squeeze niko busy. Labda kani blaze a Bentley na mabigi. Hakunanga mtane za kula baridi. Buda kila esto jiji nina bibi.
Kalale.
Unakulanga Ferrari.
Kalale.
Kusha mawe kahalwale.
Ni kalale.
Unangea mingi kahao.
Kalale. Hey, yati nini kem. Watagwane, whatever I miss. Kasi ganje, haini saidi. Watagwane, what about it? Bro man, kona dai beef. Kalale. Kalale. Hey, yati nini kalale.
Yo.
Kalale.
Zenga. Papa Fadela kime baki ni kuchengia statue. Na usiache ndula inje na unajua tuko paipu. Tuko update na tike mbogi yote my crew. Masilva ndo zimejaa kama Manchester Blue. Kem doli kuinafanya gani dos daro. Papa God suni unyeshe ganji kama flako. Ni adisi mafiga makoma na maziro. Very soon itabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wasafi ongeze bei ya bida. Wasoro kuwa punish kupepea kaki flag. No kizidi kulegeza ndo take your madam.
Kem watagwane. Whatever I miss, kasi ganje, haini saidi. What a guane, what about it? Bro man, kona dai beef, kalale. Kalale, hey, yati nini kalale. Kalale, hey.
Katugongi pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijenge uko nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale. Kompeni kompero safe. Bazo. Mi ufanya biz na mabazo. Sipendi chali ya mewekwa. Unalipiwa nyumba rwaka kalale. Wanaumu wakiongea kalale.
Hey, yati nini kem. Watagwane, whatever I miss. Kasi ganje, haini saidi. Watagwane, what about it? Bro man, kona dai beef kalale. Kalale, hey, yati nini kalale.
Kani komboka wasibisha ni nawali. Afubuda kwa hii game mindo uchezanga malali. Na kuja solo nye mkikujanga wanane. Na ukileta usoro na kupiganga mabare. Wewe kalali hapa mkwa watu wakale. Juna tafuta waniko hapa na pale. Na isipo jipa mina hami ya kitale. Kaposho mipale na punguza ukware. Ukware zofa koza kupati misi sare. Sisare jubado mindo tembe ya nanare. Na ukinipata kwa chomi na kosa jemali. Mina kulanga mbosho wukikulanga mabare.
Kem watagwane, whatever I miss. Kasi ganje, haini saidi. Watagwane, what about it? Bro man, kona dai beef, kalale. Kalale, hey, yati nini kalale. Kalale, hey.
Yo ni man, zele we. And right about now, na pima naipanda na lima nankipata naipima pima naipanda na lima naikichapa jona dondoka hey, dondoka dondoka hey. Dondoka hey, dondoka dondoka hey.
Yeah, una sante ya punda una mateke nikikuna uta umota na stel tewa veve joziki bundi mskakoko tewa debindo iso daba zitoko te anadai kuna sija tebonge mato penata indizi na pandakas ni mato kes come fast need stone and a kako be mangels busy wana ball kuliko mako
nanki pata naipima pima naipanda na lima nanki pata naipima pima naipanda na lima naikichapa jona dondoka hey, dondoka dondoka hey. Dondoka hey, dondoka dondoka hey.
Sikiza kuna dudu na mibeba tiki ndani ya bukla sita tisa vile kana gata katate pangwa sito na kwa jiko katate ndobla kuliku jangwa na stingo ikatubamba tukapatangwa na tanzia na tupanga akatupanga joki anapatia nanga ata makase aliwapatia nanga
nankipata naipima pima naipanda nalima nankipata naipima pima naipanda nalima naikichapa jona dondoka hey. Dondoka, dondoka, eh. Dondoka, eh. Dondoka, dondoka, eh.
Kana za kipasa pasa vuko za makingi siti napo kata panda vuko za maringi kana piga shot nacha alama ya kidi lata piga noise daru atakani piri upiga noise daru nataka papiri atakuta mao double my therapy inajua umeiva jo kaki nyaru na as umebeba jo kaki banki
nanki pata naipima pima naipanda na lima nanki pata naipima pima naipanda na lima naikichapa jona dondoka eh. Dondoka, dondoka, eh. Dondoka, eh. Dondoka, dondoka, eh. Dondoka, eh. Dondoka, dondoka, eh. Dondoka, eh.
DJ Tez,
Dizzy, Shies.
Mina jua, tiwe unanijua. Kani trust, unajua nikushua. Kemoda, chama moja machua. Na kulike kwa line, nani najua, unajua. Mapema, mapema, very fast, mapema.
Chocha unatachisha ya mini Christian Ronaldo sichezi vi Messi kama gavana wa bado uruki kasina unaruka kipetero ki Yesu nakata history kana kata na kisu jume upenda magoshodo na blend konyagi na kavodo kemoda kenani reke modo zina nice kama devo agadondo kami ni Samson ya ni Delilah amekunasa kama Raila kicho nyanya zimerit macho kam China kona kina maina na mademo fine. Mapema, mapema very fast.
Mina jua ati we unanijua. Kani trust unajua ni kushua. Kemoda chama moja machua. Na kulike kwa line nani najua unajua. Mapema, mapema very fast. Mapema, mapema very fast. Mapema, mapema very fast. Mapema, mapema very fast.
Mapema ninataka kukemba. Ni mshindo kusema na pate nyuma ya hema bro.
Najaba ni mashindo kutema. Tutoka na tetema cheki venye na hema bro.
Na tena ye ni bibi ya onzi. Vono unajua sailor zoli pita na yeye bro.
Mapenzi na enzi kishenzi. Sichezi kitenzi malezi huwezi bro.
Na mechi ni Messi na pasi kumesi. Kijana mwapesi na boli ndo kesi.
Mapema very fast.
He move yendo cast.
Midogi yendo cut.
She trying to get it back.
Mapema, mapema very fast.
From Mombasa, DJ Tez, the Magic Hands.
Oh, oh my God, oh my God, it's DJ Trice.
Ukikapa shoti mbili kana lainika. Toto kamebeba joto. Utadhani huyu demni wa Morocco. Mkana katika nkama kako peponi. Mkana pakuwa nkama kako jikoni. Kakipanda chuma nkama fundi wa pwani. Nikashai kwenye mwanga hatari gizani.
Prakata, 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 pr
Nataka daktari Omari kutoka Tanzania anipe dawa za kiume leo kuna manzi mimi nanyemelea kuna vile na mjaijo nataka kumsambo kaneli nitasikia laha ndani alo akinipa laha ndani alo kakeni ka tight kadogo vile nilitoa Kenya mo ililia kakifuniko ya speedo ogwango
From Mombasa, DJ Tez, DJ Trice.
Ulio menyo primi kataka, ilipo pita nyusi pia nikafata. Una mwenye shepu nilidata, na kale kamchele shingo panga. Wanshika, wanshika po, wanshika, wanshika po, wanshika, wanshika po.
From Mombasa, DJ Tez, the Magic Hands.
Oh my God, oh my God, it's DJ Trice.
Nimeuzo tukiwa na pa,
bad wine na biki pondis. Emi salama man, uliona nyupi nikataka, ilipo pita nyusi pia nikafata. Una mwenye shepu nilidata, na kale kamchele shingo panga. Wanshika, wanshika po, wanshika, wanshika po, wanshika, wanshika po. Wote kiwaona roho yangu nyenda mio. Wanshika, wanshika po, wanshika, wanshika po, wanshika, wanshika po. Tamaa ikizidi popote kichinio. Kuna wakunye wa Somali wenye nywele za sing, wazuri wa kusmile wenye lips are pink. Ra unapewa pakone katik, draft umecheza umefika king.
Wote wazuri, wote wazuri, wote wazuri.
Murder, murder, murder. Wanani murder, 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 murder. Wanani murder. Sinyu ni bamba so naipiga bila chesa. Nadia yuko poa ye najua tutatesa. Na naenda roo timi kayo do Vanessa. Aki yo ni tanon kami seza mpa. Napenda dokte ya nani treat fiti. Napenda yule mpisi pia yunile ya fiti. Na vile wameja hini girl dem city. Nataka tiwa savage and your kid do you see. Kuhusu my ex, okay juza many text. Okay si ubonga less, tukipata nani sex. Ule bank kwake nina interest. No mana time yangu kwake nina invest. Ule ameokoka ye uniombea. Nikiwa mpali nini anawekea ule wa uba simi analetea. Kuwa na demu moja maze simi andi.
Wote wazuri, wote wazuri, wote wazuri.
Murder, murder, murder. Wana ni murder, murder, murder.
DJ Trice.
Bas fanya gonna usa 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 usa
usa usa usa usa usa
usa usa DJ Tez, DJ Tez, DJ Tez.
Unavo waina, go you got me crazy. Unavo panda na kushuka, go you blow my mind. Kono zote meni bamba kwa manche gie kampense. Sijo kani ya yuka kisa mane mimi.
Mas
fanya gona gusa, gusa, gusa. Fanya gona gusa, gusa, gusa. Fanya gona gusa, gusa, gusa. Baby, umeni bamba. Fanya gona gusa, gusa, gusa. Fanya gona gusa, gusa, gusa. Fanya gona gusa, gusa, gusa. Baby, umeni bamba. Atapaka chini girl, hakuna ubaya. Mami waonyeshe uno la kirombaya. Kata kata paka busy na retire. Miko ya kikonko di mama kweli fire. Unapo nyumbulika, uko flex yeah, yeah. Paka mtu mzima na si mama dede. Kwako mami ndo nisha tuliza pepe. Kwako mami ndo nisha tuliza pepe. Fanya kona gusa, gusa, gusa. Fanya kona gusa, gusa, gusa. Fanya kona gusa, gusa, gusa. Baby umeni bamba. gusa, gusa, fanya gona gusa, 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 fanya gona gusa, gusa, gusa. Baby, umenibamba.
Girl, na nipa vitu moto moto mbavo sijawahi pewa before. Na muni nisha data kwako so please usinirushe ro.
Bas fanya gona gusa, kivyo vyote ruksa. Baby, bend down na ufanye gona susa. Kwako nisha kepeta mazima mami uya. Kwako nisha kepeta mazima mami uya.
Dancers if you show up your face.
What you fi do?
We are going to on the river, on the bank. You better kill it and show us the stunt. On the river, on the bank. You better kill it and show us the stunt.
Let's go in it. Tena tena. Iki shika zana una dema. In it. Iya tena. Select go in it. Iya tena. Iki shika zana una dema. In it. Replay. We are give them some different hot grab with the upon play. Mr. DJ now show them, show them, show them, show them. Me say now you fi give them, give them, give them, give them. Oh yeah.
If we a mash up the place, cause you don't know we the best, best. And the girl them a turn up the place. Mr. DJ you fi give them your best. And the girl them a turn up the place. We a mash up the place, cause you don't know we the best, best. And the girl them a turn up the place. Mr. DJ, you fi give them your best. And the girl, them a turn up the place.
Selecta win it. Tena na tena. Iki shika zana una zema win it. Iya te tena. Selecta win it. Iya te tena. Iki shika zana una zema win it. Tena na tena.
DJ Trice. DJ Trice. From Mombasa, DJ Tez, the Magic Hands.
Oh, BJ, napigia hila kama bank. Wanege swaga hila high kit. Luku sipigi vetu tokuta na vapeng.
Louis Gucci Prada nakata madini mukari zaidi ya donut. Anasha simba wenu na nyasi menu hai. Naganyama sishoboki ya tango maziki buma. Still sasi spendi mazo ya talking chibi na uchuna. Baby wash your name. Uye uyu mweke nasi. Kamata kinyo aje cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi. Baby solo me. But don't ask for my number. Penda watoto nye darasa. Uza self into kukachi.
Watoto na pombe, toto na pombe, toto na pombe. Nilichofata ni watoto na pombe, toto na pombe, pombe, toto na pombe. Pombe. Totos.
Wananita sultanu kugeto. Njoni kunyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali. Tuende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini. Na unashinda ukivuta vuta chini. Ni hiyo haga inainua, sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha kimfisha. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisha pantirimu ai. Manzeni leo, leo ndio leo. Manyundo leo, watoto na vileo.
Baby wash your name. Kuja uyu mweke nasi.
Mata kinyo aje cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi.
Hey, it's all on me.
But don't ask for my number. Penda watoto
kukosa selfie nita kukachi.
Watoto na pombe, toto na pombe, watoto na pombe.
Mombasa, Mombasa, DJ Tez, the Magic Hands, DJ Trice.
SHI, RKO,
DJ Trice.
So siri ni meshoboka. Nataka nibaki nawe, na hisi nimetamani nikupe vya kukupaga wisha.
Na nishakuona unavyo ninyemelea. I'm not your ordinary girl. Chunga
sangu hisia umezikoroga, na macho haya nagapazia. Tanasha umeniroga, we dada.
Masauti don't rush. You can look baby but you can't touch. Na sikupi, yani mpaka ni kuelewe.
So kama na kunyemelea, nika moyo kangu kamelegea, eh. Mapenzi mazoea, ukini njima upendo. Nitachanga nyikiwa. Oh no 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 no, mina kupenda kikweli. Oh no 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 no, miso wale matapeli. Penda kweni nilo sema na maanisha.
And I see what you say, we could be free. Uwa kando na nitisha.
Siwezi kukutenda wala kukeje nujanja wote kwangu menisha.
I know you've been trying, but boy don't you lie to me.
Nisito kudanganya.
Masauti don't rush. You can look baby but you can't touch. Na sikupi, yani mpaka ni kwelewe.
So kama na kunyemelea, nika moyo kangu kamelegea, eh. Mapenzi mazoea, usini njime upendo. Niamini.
Oh, no, 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 no. Nasi pasi pasi. Oh, no, no, no. I'm not that easy, njime chill. Oh, no, no, no. I'm good, I can pay my own bill.
DJ Tez,
DJ Trice.
Goma inakesha mpaka chevi,
mpaka chevi.
Tunachekecha chekeche,
chekeche.
Mwendo wa utembe tembete,
tembete.
Wenye roho chafu wapote. Baby, oh I love it. I love the way you do that to me. Let me warn it for you. Oh baby,
wapenda ndogo wa mapigi piki
bakua
kitandani ama kwa kiti
bakua
kwenye gari ya mapigi piki
bakua
wapenda ndogo wa mapigi piki
bakua
kitandani ama kwa kiti
bakua
kwenye gari ya mapigi piki
bakua
bakua bakua.
yo. Si umejibeba na cheki hizo haga ndani ya dera. Kwezi mita minjo bazenga, chorea vitu maina, kujia vitu meja. Kuja ni kupe motaratara, nataka tuende keja, tuende kudaradara. Chini ya maji kama utaki muadhara, nitakurarua kama simba ya Masai Mara. Ara, nikupate nikuteke, nitupe lugha ni ucheke. Nikulambe nikumange, nikuchape, 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 nikuchape hadi unyambe. Excuse me, iyo haga inaniita, inakata munite kula kama mchicha. Kenya moni takupo siku mzima, hadi ukiniona unenda kujifiche punjo.
Bas baby njonjonjo, nikupe manjonjonjo. Ah baby njonjonjo, nikupe manjonjo. Wapenda ndogo wa mabigi bigi,
bakua
gitandani ama kwa kiti,
bakua
kwenye gari ama piki piki,
bakua bakua.
Wapenda ndogo wa mabigi bigi,
bakua
gitandani ama kwa kiti,
bakua
kwenye gari ama piki piki,
bakua bakua.
Mbosho linarwabe mbele nyuma,
sina pesa
mbado inafani fikironga. Niko railways buda nimenuna, najaribu kusikiza madonda. Fresh keja medea taki skuma, amechoka na nguo za Gikomba. Karanja kuna dona fa kutuma, niweke kwa inamba buda boss. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu, na tumipia na ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu, manze form siyo poa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu, usisahau ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu, kitu.
DJ Drive
kani fombo dani kondani, niko nane, niko nane, ndane. Kani fombo dani kondane, niko nane, niko nane, ndane. Kani fombo dani kondane, niko nane, niko nane, ndane. Kani fombo dani kondane, niko nane, niko nane, ndane.
Niko ndani, dipsi, mekata konyagi manze mbaka niko dipsi, we we we. Alafu kila wiki, nipate niki hustle, neza danyata ni nipsi, baby. Walai niko na bibi, nasiachi joko mboka, jumakwela ziko juisi, mami. Leo na buda dibi, mbupongi nikishika suta jwa siku rahisi, wow.
Ha ha, hivyo ndo mihu wacheka, oka ha ha, mbiyo kama besha. Vibe yangu inakudunga inagudesha, na misi siri kama pinya Mpesa. Kama bouncer nikirap mindo babi, na wapiga kimistari kama radi. Flow yangu inakuvaa kama shati, sina rasta ba mimi ni mnati. EQ kabaya niko inde niko ndani.
Kani fombo da niko ndani, niko ndani, niko ndani, ndani. Kani fombo da niko ndani, niko ndani, niko ndani, ndani. Kani fombo da niko ndani, niko ndani, niko ndani, ndani. Kani fombo da niko ndani, niko ndani, ndani, ndani.
Nilitoka langa kuja jiji kutafuta pesa. Mistari zangu kali skizi na skizo na chesa. Na tangu zimepanda sieti nini mina tesa. Nko ndani biashara very soon ka impresa. Mtabaki daily mkibonga mkibonga daily na songa. Na doba bado inagonga, mistari bado na chonga. Kutema buda stachoka, mistari bado na roga. Ukinyo na buda toroka, nko ndani buda ogopa.
Chiki ni ngoma zutu gaga na maringo. Ziu chocha, ziu famimi, ziu lede na skia zizi. Adilo mina yu na hihi. Shanti siya dini ni Mimzing nili kam na mi Formili jipa Johnson kapewa. Mzinga zilika mati alika sirika.
Juma ni Kenya ni mwaya.
Stream music.
Dansi si si si. Kani fombo da niko ndani, niko ndani, niko ndani, ndani. Kani fombo da niko ndani, niko ndani, niko ndani, ndani. Kani fombo da niko ndani, niko ndani, niko ndani, ndani. Kani fombo da niko ndani, niko ndani, niko ndani.
From Mombasa, DJ Tez, the Magic Hands.
DJ Drive
now, 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 hear this.
Toto kiuno kama gororo, shepu nyumbu nyumbu ulivo fungisha. Unanipandisha mori kama Masai. Umefundishwa na nani we, umetoka udigoni we.
Bigo za kosoga zinachanganya nipeleke mpaka nichiziwe.
Chomeka, chomeka, chomeka.
Kwako niweke mkandarasi, ntajenga daraja la mapenzi, waruki ya dhahabu na almasi, ili penzi letu lizidi nyoka we. Nashinaga mama sita, holy fire fire, tabu ngari ngari nyuani. Macho kama mnani
anapenda kani na vyo sakata ganana. Mauno ya pwani ya ni Mombasa. Kisuro waka waka meni kamata. Kwenye kiza kakoro nitawashata.
Chomeka, chomeka, chomeka. Hiya kini ya chate. Chomeka, chomeka, chomeka. Pana mlima kitonga. Chomeka, chomeka, chomeka. Hiya kini ya chate. Chomeka, chomeka.
Kenyo aduo, ipati ya makap. Ipati ya stima bana.
Ni weekend imefika na tunadundana. Shika jobo pita besa kwa supana. Dr. Mali piga chumsa kamtirina. Digi nice the dirty sina dabangana. Leo club kwa shika kwa waka. Na mademu wamebeba kiwa jaka. DJ cheza za dabonge na kapuka. Jumademu wana wanrege digiota. Kuna manzi amevali ya kigeto. Cheki vile anachezi ya kiboko. Kokos night chini ameza na vituko. Amechanganya taina ndo mnani ya digiota. Tadhiye, tadhiye.
Oh my God, it's DJ Rikes.
DJ Kez. Kenyo Oduo, ipati ya makap, ipati ni ya stima bana. Fara!
Disailas, peke ya. Ni weekend imefika na tunadundana. Shika jobo pita besa kwa supana. Tafta mali piga chumsa kamtirina. DJ nice the dirty sina dabangana. Leo club kwa shika kwa waka. Na mademu wamebeba kiwa jaka. DJ cheza za dabonge na kapuka. Jumademu wana wine reggae digiota. Kuna manzi amevali ya kigeto. Cheki vile anachezi ya kiboko. Kokos night chini ameza na vituko. Amechanganya taina ndo mnani ya digiota. Tadhiye.
Adigata, 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 adigata,
amuhulu hulu,
amuhuku nuku,
amuhulu hulu,
amuhuku nuku,
amuhulu hulu,
amuhuku nuku,
andui, ashkutumzu.
Oya oya nina dariza goro, nina daipeta tanikusa ndani ya goro. Lima madam chesa, nina kitamla, shika utam nyuma, nina kibyangla. Dunga masil mambogi, ina udyangla. Roga mshavichua, kuna uganga. Mpenda nguati kwa niwe ni mganga. Kwa niwe ni mganga. Ni weekend imefika na tunadundana. Shika jobo pita besa kwa supana. Tafta mali piga chumsa kamtirina. Tuji nice the dirty sina dabangana. Leo club kwa shika kwa waka. Na mademu wamebeba kiwa jaka. DJ cheza za dabonge na kapu. Kuna manzi amevali ya kigeto. Cheki vile anetezi ya kiboko. Kokos night chini ameza na vituko. Amechanganya taina ndo mnani ya digiota. Tadhiye.
Adigata. 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 Adigata.
Ikotini bagi. Bagi. Ikotini bagi. Bagi. Imebeba bagi. Bagi. Imebeba bagi. Ikotini ya para para. Ikotini ya para para. Kame unyo ndo kungora ni kupara. Cheki na wangora yo mini para. Pedi pedi zangu za wamedi. Sa kungora na jua utasedi. Mdogo mdogo hali na uweji. Kena kutu Canada ikitu. Ine ine mbrosho ya bucheki. Wenadina kuboka ya nyuki. Inamia ni kupige kiki. Kiki 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 za matiki. Ni weekend imefika na tunadundana. Shika jobo pita besa kwa supana. Tafta mali piga chumsa kamtirina. Biji nice the dirty sina dabangana. Leo club kwa shika kwa waka. Na mademu wamebeba kiwa jaka. DJ cheza za dabonge na kapuka. Jumademu wana wine reggae digiota. Kuna manzi amevali ya kigeto. Chita
mziki vile anatezi ya kiboko. Koko snai chini ya meza na vituko. Amechanganya daina ndao mnane dike wata tozie.
Adigata Adigata Adigata.
Now hear this.
Adigata.
Nime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando kando. King and
Mikey,
Panda Zime Ripoti Niko Jabari Rananjoti Kando Kishada Nangangoya Forti Kwa Kichwa Medula Andiko Magoti Zime Panda Zime Ripoti Niko Jabari Rananjoti Kando Kishada Nangangoya Forti Kwa Kichwa Medula Andiko Magoti
Guzling Pisponi Akibla Ditni Dibla Ile Genje Inigri Murien Kadi Shokdem Mambeko Zina Mokni Mogadha Kanairo Governor Nimja Lagunya Skomo ni makibre. Inademia nimemoka palma. Nikipa kila yut ni dangulo. Kwangife baroda imemokre. Matibien kuwa bambua mashashken. Kamili ya kimsnadi pochanyagu. Militant nuari ya utu frontline.
Zime panda zime ripoti niko. Jabari rananjoti kando. Kishada nangango ya forti kwa kichwa medula. Andi kwa magoti zime panda zime ripoti niko. Jabari rananjoti kando. Kishada nangango ya forti kwa kichwa medula. Andi kwa magoti.
Too many more choice tabaki nimezitoka kile ujiko jole. Sinta kuokota na pata msupa kwa counter tu makota kwa na jigi 20 liters sin kama na ota. Kumsuka sin kama na oda kunyagizia nikajipata tu matora. Mbulu bigi ameseti move ya ora. Ameseti mkono kwenye bakoro utadhani ana drive mkono ya left kwa gear. Ashani itadia menitolea G-bag. Fine figure ananivutia mtoto akililia wembe unampatia.
Zime panda zime ripoti niko Jabari rananjoti kando. Kishada nangango ya forti kwa kichwa medula. Andi kwa magoti zime panda zime ripoti niko Jabari rananjoti kando. Kishada nangango ya forti kwa kichwa medula. Andi kwa magoti
Na kwa kichwa nina ban mambichwa. Nasunda kwa kichwa na dara na shika. Na wacheza kama bano bano. Niko tuza lando lando. Ana meza kama tembe. Ame iva na edishi pia na sembe. Niko rada uko manyo niko lembe. Niko nyege acha nikembe. Ninyonye kama embe. Ngango ngango. Naka ngwai ngwai ngango. Ngango ngango.
Panda zime ripoti niko Jabari rananjoti kando. Kishada nangango ya forti kwa kichwa medula. Andi kwa magoti zime panda zime ripoti niko Jabari rananjoti joti.
From Mombasa DJ Tez The Magic Hands.
Ambapo anapenda ngama deni. Kanku kata na kata ngama heni. Heni staga na kimedi medi. Staga na kimedi medi. Miujali ganji na ladies. Jali mani so nataka meni, meni. Staga na kimedi, medi. Staga na kimedi, medi. Adi staga na kimedi. Jama jo umededi, ama tu umebleki. Na umenoki wendi, ama pia na beki. Saa, ngoja nianze kata keki. Na, when kaka bambe jujo hauna class. Minko na mane nipate kwa ba. Cheki ni fane umevaka mafiat. Fiatu madhare badae ni fan.
Iwiki ni nasikia kukata kake. Ki nasikia kukata bado he. Ni pimepedi round moja anise. Ti piri we mrazi pigwa ting ting. Yeni diva na nakatika na chupi. Ringi kiroma weki chumbi. Zikishika mina washanga kihudi. Ringi kiroma weki chumbi.
Ambapo anapenda ngama deni. Kanku kata na kata ngama heni. Heni staga na kimedi. Medi, staga ni kimedi. Medi, miujali ganji na ladies. Miujali money so nataka meni. Meni, staga ni kimedi. Medi, staga ni kimedi. Medi.
Penda, mina penda vile bass tubweka. Nipe tingri tujilipwe tena. Na kipaipu tutaichafua tena. Kenya na paipu doni pewa.
kao unatoka kari yako Medi seti tuende form Jane madance ndo atimta Hii ndo best to sing along
Alos kwa napenda nga madeni Kanku kata na kata nga maheni Heni staga niki medi Medi staga niki medi Medi miujali ganji na ladies Miujali mani so nataka meni Meni staga niki medi Medi staga niki medi Medi
Waiter over ma over Guza mkoba ma over Guzan kaula chagova Tendea over kwa gova Devocado kwa deep Avocado kwa git Avocado kwa mix Avocado kwa jing Avocado fra gym Avocado za green Avocado kwa meal Before meal Mila.
Oh my god, it's DJ Trice. That's T-R-Y-C-E.
From Mombasa, DJ Tez, the Magic Hands.
Una luna ni kama shira fleta corona, muka mu dance.
Tumachua ni kenja ni kwa.
Mavo on the beat.
Bruce Newton once again. Yo, Peter Scarlet.
Kani dance, mimi ndiyo pili wa mta. Nikitoa wate wanazitoka. Kani dance, wate walijaribu kutap. Mino kanjo sasa hakuna tap DJ Jones akanita kwenye track Gaba inadai mini vai mask Nikae home sina ataka pesa kagas Nikunja na siwezi mandavasi
Kibamba
Sasa upaka nikunja Koma ikibamba mina katika
Dance kibamba
Watu wote zimeshika Wana kunja kiunu wakipiga gig
Dance kibamba
Nikiwa nikiwapika Kina ratifa wanafurika kama mikupa Unaigishwa tukitapika Unachipita tukilipuka kota Kota, mpili, tatu
Dance na kestwa na watu
A few
Kapida sa mocha
A few
Hakuna kupika chafya
A few
Ambulance
We
Dance kibamba
Kasa upaka nikonja
Bamba
Oma ikibamba mina katika
Dance kibamba
Watu wote zimeshika Wana kunja kiunu wakipika gita
Dance kibamba
DJ Trice
Buzz, big man buzz Buzz, big man buzz Buzz, big man buzz Big bang, 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 bamboo Buzz, big man buzz Buzz, big man buzz Buzz, big man buzz Big bang, 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 bamboo
Mekucheki toka zamane Tunataka nadhane Mindi udunga kama daktare Nabaki ndane kwa ndane Yate kwa ndane Nabaki ndane kwa ndane Yate kwa ndane Nabaki ndane kwa ndane
Tuna step na te inakam Tuna left na fia nakam Konga sana tia itakam Na ataki kuja busta Kisabe gonga 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 tukidonga Nyoni pungi nyoni ukigonga Gonga gonga Sopo jani piando mkambia fande Mbele tukisonga
Mekucheki toka zamane Tunataka na dhane Mindi udunga kama daktare Nabaki ndane kwa ndane Yate kwa ndane Nabaki ndane kwa ndane Yate kwa ndane Nabaki ndane kwa ndane
Neza isha kwa hivyo itisha Tukiwashe kikichatisha Kuguza tuwezi idisha Mebisha unanimaliza Washa rungu lonchizishe Napenda umbo nda kufurisha Mezi tisa endo pimishe Kushu kushibishwa kumbulingizwa.
Nekucheki toka zamani, tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari, na baki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane, na baki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane, na baki ndane kwa ndane.
Bazu, big man bazu. Bazu, big man bazu. Bazu, big man bazu. Big bang 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 bamboo. Inajitoa choche, inashuka inajipata kunyi. Zubadu tokie kwa fudhi, na chashi moneze kwa ngumi. Kujitepa dia kilistumi, inambao na miumba sakumi. Kumtahu watu ban maudi, kujitepa dia kilistumi.
Yeah! From Mombasa, DJ Tez, the Magic Hands.
DJ Price.
Naturally beauty, sura ni kamela nin. Breaking news tuko kwa magazine.
Ati vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto ni kashenzi. Jumi bila unika, jua na mwezi. I'm his baby, napenda yo mabenzi. Vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto ni kashenzi. Jumi bila unika, jua na mwezi. I'm his baby, napenda yo mabenzi.
Vile nakupenda mimi siwezi kutenda. Vile nakupenda kwa wazazi tutaenda. Vile nakupenda nimewacha ata benda. Nataka nikusuke adi mwisho wa kalenda. Chiki venye usorembo umepaka mafuta. Na baby ukiwalk unatingisha madhudha. Baby first of all tuingie tu kwa bukla. Sahau shida zote na mafans tukiruka baby. Leta kidole nikuvalishe hearing. Juleo kama boya sababu yaka neta sing. Nakupenda sana uliza atalize. Nataka uwe wangu nikuite my miss.
Vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto nikashenzi. Jumi bila unika jua na mwezi. I'm his baby. Napenda yo mabenzi. Vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto nikashenzi. Jumi bila unika jua na mwezi. I'm his baby. Napenda yo mabenzi.
Una vile minapenda vitu loko loko. Basi kamo nipeleke kwa soko. Niko ndani nani usikamna kina nani eh. Minataka unisuke we ukue my boo. Forever and ever ni me and you. Kwanza piga magoti chini migu. Peta kidole mi say yes I do. Who this boy pon me, I mean? Who can you feel less? He call me honey. Yeah, shot shot in the morning. Oh, in the morning time.
Vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto nikashenzi. Jumi bila unika, jua na mwezi. I'm his baby, napenda yo mabizi. Vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto nikashenzi. Jumi bila unika, jua.
DJ Trice.
It's a Friday night. Ita wenza kuwa ambie. Kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa mwanasi wako. Na uchungi usije hepa na wako. Huo mchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe. Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor. Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa. Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa.
Kazi nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the ody dance. And shake your bump like you know what you heard. Ooh, all of the drinks on me. Mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile natesa. Kibamba sana wapi nduru wewe. Na kama ni noma sana piga kelele.
Leo ni kutesa.
Leo ni kutesa.
Hey.
perform. Usiku to dawn, bogi kuzon, imewasha kingdom. Keti mba tukukon, tukuteke kwa chom. Fenana Papa Jones, Nadia up on the dawn. Tho simpatico phone, nasikia ako salon. Tulon mido the bomb, club pia imikrom. Bogi mbaka yangong, mebambika na song. Zile si who perform, rende pia ni wrong. Niko juu ya nyama ya bama na kachumbari. Na juu ya diabetes chat, tuweki sukari. Plan size metufikishe uko kari yako. Walevi washanza kuleo, mekali ya floor. Anasikia form ni kutesa. Tusimalize ganji dumtatu rudi kalesa. Wakanesa mavodo bila chesa. Hakuna kulala tunakesha
kufika. Yo ni manzele we we we. And right about now na chill na DJ Tez. DJ Tez.
DJ Try.
DJ Try.
Timitida
Vicky Bandes.
The higher the demand, the higher the supply. Magic Tenga Kasapu. Terms and conditions the Ozina. Hey,
Naishi na my conditions, yeah, yeah, yeah. Naishi na my conditions, ooh, ooh, ooh. Naishi na my conditions, yeah, 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 yeah. She want a $1 million man, sharp on the money plan. Kizo shida, yeah. Awe anavaa kupendeza, siyo shati na blazer. Na believe na nika painting. So she took an die. Siwezi kata, siwezi maina. Nisha kasomea mbali.
Kasapu.
You wanna mess with my heart? No, no. Nisha kasomea mbali.
Kasapu.
You wanna mess with my heart? No, no.
You wanna.
Naishi na my condition. Yeah, yeah, yeah. Naishi na my conditions. Ooh, ooh, ooh. Naishi na my conditions. Yeah, 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 yeah.
Umekuwa bad girl kitambul kuwa gudu. Nambiwa vitu nyingi najifanya tuka bubu. Unendaka kuma chali unajifanya uko skulu. Alavu na nzomean kama bado tuko skulu. Ikadu utanipa kamdudu. Machali wakikwita unasema kamdudu. Chali ukali na kasubu. Wana kujisi wana lampanya kakulu. Nani cheza mi. Wana baby girl unani tesa mi. Nibregaru so unani tesa mi. Wana baby girl unani. Hey.
Naishi na my conditions. Ooh. Naishi na my conditions.
Nimekungoja form 34F. Ukona ule donga say I guess nikiuliza. Nima excuses tena. Argument. Niko right back. Wana bado unataka tuku left.